Na mau na ala Aue ke aloha e Aue Nau no te ihi meni no na mea I hāwi me ia mākou Kā ike Kamana o iho Kamana o lana Ākou aloha nui Aloha no Aloha no Aloha no A e ho o maluia ia Ke pūlama nei a mākou Kona aloha e Aloha